Ganja News.
Katigi de si. That's me at the major money. Ah, in the data major money. Bantu, moya ndi wa heavy. Koko kaneka kokoka. Anzana nali pompa. Anatanga zipopa. Moyo ndi wa heavy. Koko kaneka kokoka. Anzana nali pompa. Anatanga zipopa. Mani moyo ukulimba. Chifukwa yake nyimbo ndi kuimba. Mahasunga liwo pula ndwela. Mani sindi kukondwela. Mesa ndi mayesa kutamanga tamanga. Kufuna mwina moyo wanga ino ramakanga. Kuma levo ikukana bodi zomwe ndi kupanga. Ndi kuganiza sumana. Mesa ndi mayesa ndi mayesa ndi mayesa. Mani ndi mayesa ndi mayesa. Ngini siireka yanga yoka ndi mabusha. Inu yanga ndi mabusha. Koma moyo suli jonjo mani. Muto limba mwina muto saka kwina mani. Muta zibeza wosa magali gila mani. Life ndi jonjo bazi inu zimafura mani. Yeah. Kanya muga ya mirundu, ndugu za pidi isi ya mirundu. Ayue, njita zichula segulu. Besa ndi koko taso inendi maku. Ndima tospira pazi yote sunga mage. Inendi katigiri weyo sunga kanke. Azendi matai weyo samadelele. Jena jena fana indendi ya jele. Moyo ndi wa heavy. Koko kaneka kokoka. Anzana nalipompa. Anatanga zipopa. Moyo ndi wa heavy. Koko kaneka kokoka. Anzana nalipompa. Anatanga zipopa. Togo 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 togo. Utoka mbankani mozi kuma tono ndi zambili. Soga 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 soga. Kuma mtu menya mpila kuma ino singwa wange mbili. Inewo ndi machine mfana mkoing tiba. Sound ndi mata inewo ndi mahira. Mesa haba mandizi mene ndi kujira. Mtu toja toja kuma yanga inde simu kweza. Moyo ndi wa heavy. Koko kaneka kokoka. Anzana nalipompa. Anatanga zipopa. Moyo ndi wa heavy. Koko kaneka kokoka. Anzana nalipompa. Anatanga zipopa. Mani moyo ukulimba. Chifukwa yake nyimbo ndi kuimba. Mahasunga liwo pula ndwela. Mani sindi kukondwela. Mesa ndi mayesa kutamanga tamanga. Kufuna mwina moyo wanga ino ramakanga. Kuma levo ikukana bodi zomwe ndi kupanga. Ndi kuganiza sumana. Mesa ndi mayesa ndi mayesa ndi mayesa. Mani ndi mayesa ndi mayesa. Ngini siireka yanga yoka ndi mabusha. Inu yanga ndi mabusha. Koma moyo suli jonjo mani. Muto limba mwina muto saka kwina mani. Muta zibeza wosa magali gila mani. Life ndi jonjo bazi inu zimavura mani.